yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikira n'iburanisha nk'abandi nta mbarangamutima adasanzwe umunyapolitiki madamu Victoire Ingabire Umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be, ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri Sibomana na Ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega Sibomana n'itsinda ryose, bwibutsa ko kure wari isubiracyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu ku byaha bisa n'ibyo ari kuburana. Bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka Darufa Umurinzi bwo mu magambo yabo bwite agatsiko k'abagizi ba nabi kuko ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba Darufa Umurinzi bifashishije umunyamakuru Theoneste Nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho. Bwasobanuye ko mu kwezi kwa cyenda kwa 2021 abaregwa barangaza imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'Icyongereza busobanura ko Sibomana ari umuhuzabikorwa wa Darufa Umurinzi ku rwego rw'igihugu. Bavuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ingabire Victoire ari wari ubiri inyuma. Bwabwiye urukiko ko yahuje abayoboke be n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya Serbija Popovic yise Blueprint for Revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda. Gusa bukemeza ko umunyapolitiki Ingabire atari mu kirego. Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo ushinjwa abivugaho ariko ntibyadukundiye. Niburanisha ryo ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize ariko Ingabire yari yabwiye ijwi rya Amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro yari yabidutangarije muri aya magambo.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa yo gukuraho utegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo buba bubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bumbaza kuri iyo dosiye ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bihuburemere bashaka n'abashaka gukururiramo izina ryanjye ariko biriya baba biremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri ntawigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro Unity Club, perezida w'u Rwanda Paul Kagame nta muntu yavuze mu izina ariko mu magambo ye hari abahise bakeka ko avuga kuri Ingabire.
N'abo twavuganye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha by'ibyo twababarira wenda henda mbere yuko hakongera umuntu akabaho muzima cyangwa nabi n'abo gukorana nabo n'iki yarangiza bagasubira muri abazibirwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakaba hari ibitangaza ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntabyo barwanira kuriya nabo ego turaza kuzi y'amasaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo.
Ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga abaregwa bari barihimbye amazina nka Sandra na Anna kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano. Buvuga ko ababahuguraga bavugaga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo. Bushinjacyaha ko yabwiraga abagenzi be ko bo bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa Kigali ubutegetsi bufata nk'umwanda abahinzi abo leta yita abajenosideri abarimu n'abanyeshuri babayeho nabi n'abandi. Muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside, abasirikare, abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Tanzania na Congo kuko bari mu ruhande rwa leta. Bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro. Gusa mu barokotse jenoside bugasobanura ko bose batumva ibintu kimwe ko ahubwo harebwa bari guhita babumva barimo Aimable Karasina na Yvonne Damangiryamugwiza bafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe. Buvuga ko hari itsinda ryiswe Operation Serwakira aho bagombaga kwiyakwiza inyandiko zanditseho amagambo agira ati turambiye imisoro, turambiye gukubiswa, turambiye gushimutwa n'ayandi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bagomba bagakwifashishwa gukwirakwiza izo nyandiko harimo abamotari. Buvuga ko Sibomana yafashwe amajwi avuga ko abantu bose bamaze kwanga leta kandi ifite ubwoba ku buryo haramutse habaye akantu gato ibintu byose byashwanyuka. buvuga ko hari hagendereye ko byose byazakwirakwizwa ku munsi ngarukamwaka witiriwe umunyapolitiki Madamu Victoire Muhoza uzwi nka Ingabire Day. Ubushinjacyaha busobanura ko abahuguraga abayoboke ba Darufa mu Murindi babumvishaga ko guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bituga igitugu byagombaga gukorwa nk'iby'inkubiri yahiritse ubutegetsi mu bihugu by'Abarabu birimo na Tunisia. Buvuga ko ibikorwa byaburijwemo bidaturutse ku bushake bw'abaregwa. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Sibomana gusa mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Niburangiza kubahatura bose uko ari icumi buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura. Ejo ku rusa rw'Amerika i Kigali.